Zaburi ya 79. Zaburi ya Asafu. Mana, abanyamahanga baje mu mwandu wawe, bahumanije urusengero rwawe rwera, bashenye Yerusalemu bahagize ibirundo. Intumbi z'abagaragu bawe bazihaye ibisiga byo hejuru ngo bizirye, inyama z'abakunzi bawe bazihaye inyamaswa zo mwisi. Amaraso yabo impande zose z'i Yerusalemu bayavushije nk'umena amazi, ntibabona gihamba. Duhindutse igitutsi ku baturanyi bacu, ibitwenge no gukobwa by'abatugose. Uwiteka, uzageza he kurakara iteka ryose? Ishyari ryawe rizaka nk'umuriro. Suka umujinya wawe ku mahanga atakuzi no ku bwami bwose butambaza izina ryawe. Kuko bariya ba Yakobo barimbuye ubuturo bwabo. Ntiwibuke gukiranirwa kwa basogokuruza ngo kuduhore, imbabazi zawe zitebuke kudusanganira, kuko ducishijwe bugufi cyane. Mana y'agakiza kacu, udutabare ku bw'icyubahiro cy'izina ryawe, udukize utwikire ibyaha byacu ku bw'izina ryawe. Kuki abapagani babaza bati, Imana yabo irihe? Guhorera amaraso y'abagaragu bawe yavuye kumenyekane mu bapagani imbere yacu. Kuniha kw'imbohe kuza imbere yawe nk'uko ukuboko kwawe gukomeye kizabategekewe gupfa. Kandi witura abaturanyi bacu 7 ibitutsi bagututse mwami. Natwe abantu bawe, intama zo mu cyanya cyawe, tuzabigushimira iteka, tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe byose.